madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo madaxweyna dooro dayrtaw tusaala looga dayda samahiyo daacadnimadu qaadlo danta guud ilaasho dadaheeya maha noqon madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo dibindabyar raabtiyo wixii daanla soo maray ogaha daweeyo eka nabadda xiri kara dugsi dhaxanta xiliyo dadaheeya maha noqon madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo dibindabyar raabtiyo wixii daanla soo maray bogaha daweeyo eka nabadda xiri kara dugsi dhaxanta xiliyo dadaheeya maha noqon madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo madaxweynaha umadda soomaaliyeedo soo dhawo
madaxweynaha dalka Soomaaliyeedo soo dhawoo